Uvilagazi umpepetwa umshukumisa igazi uyamenza noma ihlabi nameva ikhandelwe mina nawe lendlela aw mvela semthembu my sugar pine nut yeah blind untempo my boom bap we crash like yeah mama wami babo malume abafaka amabhantshi balunge sithandwa sami ungabe usaduka noma kumagazi uthando liyavutha ubamba la ngithi esh bambele ngithi esh once again yeta I just hope you can see you ain't gotta kill me cause already has
failed
Yeah.